yamde jetati silmaji chapantati woni Dakar lamorde Senegal waktuji didi fawi hen to Paris lamorde France
Amadou Barouba
Kobriten tude kabruji di yeodo subaka Alkamisa Mali golleji pelle politique go muji dilodi e on bangé ndartinama ko pelital ngal horebe lamu fadde ngu yetti hanki e biol halfinado kongol gorma lamu fadde ngu ko yewtereji di galda e nafa kono kadi adanodi leydi ndi cadele e minde fitinaji woni ko de pelle warata mayen kero colonel Abdoulaye Maiga e dido kabruji ngal pelital kono ko be ardibe Mali rewani saria ngal doftaki dosgal leydi ndi niwi Ismail Sako hore jo fedde dawro PSDA kongol makko nanete e ley kabruji di no togo lundibe jeegomo nanganobe aljuma faltido njoppitama kikide talata hecci hanki be no tumano e anniya jibude wala wadude rafi dejere e der wertango o togo senateruji liberia ngoti hanki e kawral saria wol ngam darnude suudu nyawirdu wargoji wadunodi e der leydi ndi di wargoji ko wadunodi hakkunde hitande ujunere e temer jenayi chapani jetati e jenayi jaggi uju hitande ujunaji de tati kun holino jogano e darnugol ndu suudu kono e biol Alain Werner gardido civitas maxima tedele fof ngala e darnugol ndu suudu mayen kero mayne kabaruji di teddube hande ko alkamisa sappo e go lewru nayi buri hitande ujunaji di e nogas enayi to karalagal to ko Ibrahima Ba bismillah mon on calmina mon jettama to Mali ko caggal battu jagorbe woni ko ardibe lamu fadde ngu yetti ngal pellital dartingol golleji pelle politique golle gomuji dilaydi on bangé fofo sababu o e biol halfinado kongul gorma lamu fadde ngu ko yewtereji di ngal day nafa kono kadi addande leydi ndi cadele iminde fitinaji woni ko de pelle badata colonel Abdoulaye Maiga huccundiri hanke jeyndiyankobe kedoden mo
Les membres du gouvernement statuant en conseil des ministres
tawabe ka gouvernement lamu fadde ngum kabatu bataen e tipe lital ngam dartinde golleji partiji politique pelle e gomuji dilere to bangé dawro e de leydi ndi fou sababu yo witi ko e bangé ndena ko dawro o dekkere feñinaado na fedde dawro hulani wala yettana ngal kulal yettana ko pelle dawro yankoje e gomuji di fou ido manditi nyande chapantati e go lewru sappo di dabudu hitandu junnaji didi e nogay e tati ko rejo lamu fadde ngum asimi goita nuddu no kaldigal gendiwal sayinde bibbe leedi din no kaldude menen digi me iyani hore amen ko me habbanoki ko me mijanoki woni yewtereji di alda e nafa di ala wonana nyande nogay e jego lewru tataburu ndeme nani wobbe no yewta ko yo witi hapulamu jangal sabu dum fo no tawa kados ngal leedi ngal nyande nogay didi lewru gedda buru hitande ujunaji di nogay tati kono kadi ka sardiji lamu fadde on di sardiji fo ko ko laabi dum fo no tonga edin sardiji awa lamu fadde on gum jokkay ngugasani taw
dans un vide juridique la transition continue
Colonel Abdoulaye Maiga yettano kongol lamu fadde leydi e Mali ngal pelital ardibe lamu fadde ngun rewani saria ngal doftaki kadi dosgal leydi ndi ko dum holliti Ismail Sako ardido fedde dawro PSDA omo ero darnibe demokrasi leydi ndi ndaro ngam dartinde ngu lamu njaggu ngube kono kobe woni e laminirde Mali keroden mo
Nous avons appris avec regret et consternation la décision illégale
et ko bettere e limse men humpiti ngal pellital ngal rewani saria ngal be itti hara e disondirane hay goto pellital yo witingal e dartingol golleji pelle dawriankoje gomuji di loje to bangé dawre wonde der Mali ngal pellital oftaki sardiji di pelle dawre lelli kono kadi ngal oftaki dosngal leydi ngal hitande ujunere temedde jenayi chapande jenayi didi e dosngal leydi waylangal lewru jegaburu hitande ujunaji di nogay e tati dum ko firtata tan ko ardibe lamu fadde ngun ko hunube yimbe ben holaki be hande kadi ko kautal pelle M5 RFP ngal ala hande kadi darnde be holino ede manditi kadi pelle politique tumbodirno kanyibirde adema be andini wonde hapu lamu fadde ngun gasiji la nyande nogay jego lewru tataburu e tugnade dekre mo horejo lamu fadde ngun asimi koita sifuno tagal de be fusi pelle e gomuji hande be dartini golleji pelle politique leydi ndi dum meeda ka yiyede do e der Mali dum ko lamu njaggu ko dole lamu non yonti hande kadi ngudartine
sur est devenu endémique et systémique il est temps de l'arrêter
Ismaël Saho fed ardido fed de Europe SDA to Lady Mali Senegal do horejo leedi di Basirou Diomaye Diakhara Faye hokki yamirore horejo jagorde Ousmane Sonko e gourma o yewtade no buri yawirde alhaale golle e gollobe e leedi jagorde leedi di fu dum ko ngam hisade ko heba e ko ngakki ko e batu jagorbe arano wadudo talata faltido be jettingal do pelital
RFI
Totogo paden lundi ben jego mo nangano be yaljuma faltido njoppitaba kikide talate cianki be no tumano e anniyade jibude wala wadude rafinde jere e der togo ko e der lumo be nangano sahande be gonno e yewtudude e yimbe lumo go e alhali ebore waylitindgol dosgal sariya lididi keroden minati jallo
ko be lundi yankobe jeena yon nangano e aljumaare jabbine de be fufu effet de politique monseigneur Podzoro be tawano e mun o gorko maydo e jeena lewru go haburu jabbine ndu to Sweden be yimbe jeena yon e ley be yimbe jeena yon taton mabbe njoppita magillanden ko kikirde talataare de jeegon heddibe be ngarti e cuudi mudun en ko dun nantini Thomas Koku jonkongol fedde de bebe tuma anniyade wadude rafide yere e leydi ndi be nangama sahande be tawano e le lumo yewtidinde e yimbe lumo go e alhaali wayde mabbe tawdede e bore nuygal sariya togo de e bore jatin ana hani nabede to suudu sardiyankobe leydi ndi tafon nyalande hokkaka e majjun tawene pelle lundi da lamu ngu tawtude de societe civile noddi na seppo balde tati e timoda yonter yabide de go wadali sabi seppo go yamiraka dun hadali bebe anni fa han yaltude aljumare kanyune aswere warore de gam holitinde be tawdaka e de e bore walitingol nuygal sariya leedi di be so tawi majereji e labi mawdi togo ko hada gilla e hitane ujunaji didi e noga e didi
tiagal togo to niger ko famde fu soldatebe jeego mo niger nabe tawabe e kon kobe innetebe force spéciale mayi hanki kikide do wodda kirol hakkunde Niger Mali be ko wartannobe golle to inate sa mobile mabbe yabbitu vol jambasara tengara barmube limam be nawrama helicopter to nyame la modne ngam safara senatoruji liberia ngoti hanki e kaural sariawol ngam darnude suudu nyawirdu wargoji wadunodi e der leydi ndi di wargoji ko wadunodi hakkunde hitande ujunere temer jenayi e chapani jetti e jenayi ha hitande ujunere temer jenayi e chapani jenayi jegom kono kadi hitande ujunere temer jenayi chapani jenayi e jenayi jaggi hitande ujunaji tati prince johnson goto e senateur en kono kadi murtudo kido hollitino kulhuli makko e darnugol ndu suudu e der balde paltide de kono e biol alain werner gardido civitas maxima tedele fof ngala e darnugol ndu sudu kedodon mo kanko alain e werner
Prince Johnson, il est notoirement connu toute l'Afrique. T'as vu l'assassinat?
Prince Johnson, no andano no fevi ender Afrique. Yimbenji horaje kido Samuel Doe, warbe tayu ko jogi be kaborde hono no mbardi dum. Wadde yo en pam, holko sabi sifa o neddo no wode. Min bi kadi ko ndey Kyle Taylor fawa jungo. O soka harande gasi ender Liberia. Hande hay hunde wadani ender leedi ndi ko dum yettere Allah. Liberia no wadi suka be tokosbe be meeda andude ko ni hari wadde no wodi mobeneral mawgal gam ndu suudu sariya darne wurata hen wadde fayda kadi ko dendangal leddi di keba nultundirabe e der suudu du dum ko wonande yimbe jaggatebe be ko den waranabe be fof jitoto hen koy mabbe e miijo am no wodi gede kande yornitede kono mi sikkani hono no Prince Johnson wini darnude ndu suudu tan no wawi yejjitinde harende
a cause de la mise en place de cette cour
Alain Werner gardido civitas max sima o mahala noy alhali suudu wondu e darnede ton to leydi Liberia to Nigeria suudu lam utopitingo falade rafiji gondi gombini yettugol rafi mo anda katafon to diwal sokoto horejo ndu suudu docteur Jide Idrissa nantini wonde fodde temedere chapande jeegom e nayo teskabe no gondi e ngu nyaw limama e der leede jeegom e der sare ne e der sare wietende Isa yimbe nayo mayi e mudum député be fedde leydel Europe subi ma hanki alarba hesitin gol sariyawol nambien sariyaji jabba gol dan niyan kobe ndar leidele mabbe dumnon ko chagal ko badi dubi sapo yewte reji wada ngam no potal hebira hakkunde den leidele Europe Ukraine uditan ambasaderu ji jegom ender Afrika ende yontere chagal Rwanda e République Démocratique du Congo suko jagorno halfinado jokundral Ukraine leidele janane yottoto hande to Abidjan Alkamisa hande subaka dum ko ngam uddide ambassade ndi leydi ambassade mabbe e der ndi leydi to kokodi e der Abidjan ton to leydi Côte d'Ivoire teddube ko do kadete ne dido kabaruji en garat joni joni e jokkitade ko heddi ko do mbawi hitade weji tati toberere fi toberere fer cielal FF yamde jetati silmaji chapande nay woni do Dakar l'amour de Senegal en garate kabruji choftal balle
choftal balle
e kabruji choftal balle kawre arane nay baltimore ligue des champions europe kibbi hanki e ramadjallo
kibbi hanki amadou baroba kawre jahol den keda e yontere warore faddi dum do non e kawre hono arane nay balgal hanki paris saint germain wasi ko hewi barça hawibe do tati didi e kawral gongal Atletico Madrid kanyum na weltori e ko golli hanki kangal jali Dortmund do idi e goo fayso tawi Atletico hulino e pudde e kawral gal Sebastien Haller goto e kukube e ko duwara desewal mumben tatabal Coupe d'Afrique wadani be kebal hanki yeso Borussia Dortmund e kawral gartol nayabal timmode dum woko doma e sappo e jidde lewru o mbi en du do lewru Amadou Oba.
Dum woni yontere warore Ramadjallo hande kawre arane nay baltimode Europa League duno doma.
No doma Paris Saint-Germain huccitan e Benfica Lisbonne hande hasobe njomto hande tiagande Benfica hawnobe e timmal coupe clubiji Europe ko buri dubi capanɗe tati hikka. Hande kasin Jean-Louis Gasset elto Olympique Marseille ana renti e galdo didal Portugal didabal e championnat mudum OM jahiti no fonde kawre e tati e fijoji championnaji e France taw ko e kawre Ligue Europa don do be kawno mande gotam hande ibe kabe jati yegitinde dido koydi bondi etade Benfica fa e galle mudum etade gandi dan to leydi mum wana ko balli ekipuji France
hande woni timmal super coupe de d'Arabie Saoudite
Al Ittihad ne Karim Benzema e Al Hilal de Kalidou Koulibaly mo Senegal te to dirtangal Al Hilal hebuno dande hono didabal timmode Ligue des Champions d'Asie dum don en ana holitan du kambe be koli ko e mabbe hande hem dengal e desewal e odo kupu e tondirbe mabbe tawabe dande naya berde to championnat ben don ko ona towtiribe hande ko wata tobe japande tati Amadou Baroba e be kabbi jati beedude sembe hande tiagande be basuno jeede e kawri teddude e Asie o fonde e kawre mabbe joyi be basi hawde taweni kipo Al Hilal o kanyum fiji fonde kawre japande tati joyi de fuko kambe woni jaliibe
a jaram no feewira mo jallo
kodo men hande
o wite ko Mamadou Siré Djoum kanko ardi fedde société civile no dirtende DPEG démocratie paix élection développement durable dum non o yewtidi ko Ibrahima Timbi Bakero den be
Mamadou Siré Djoum misal minima
misal mitike
wadi lewru e balde gila bawuri mo enata Amadou Riba todda wada horejo jagorbe e der ndi leydi Guiné ko adi fof bayanko e pelle société civile tawada e der ndi leydi e yewtien ko no yiruda fuddode ardigu mako
fuddode ardigu wiete ben monsieur Bawuri d'abord min ko neddo mo mi holi e gandal mudum e famu mudum e andugol politique mako kono yewtireji di o wadi din ila o jodi ha do addi sikitare molanande hakunde mako e jama leydi lagine e ko sabu won dum e ado o nomé de premier ministre chef de gouvernement on e der yewtere o wanno do ka wi men e election no wawe organisede hay e der lebbi jeego bay non woni be nomi mo do e nyande go mi hedike mo himo wadi interview ko wi wondema e haray andugol e lannugol fi o transition do haray ko golle den ka tereng hollata ko hende tuma de e o transition wawata lannude nde yewtere don haray de labaka de alda namo e holare sabu hon dun sitay ardu makundun ka primatir don ko fi fejingol sa e transition do lannude don haray dun don on mido tamdini tun woday ko waddi e be e himbe leedi ndin
sen tugi ki ende yewtere ne bawuri wadi ko holli haray ko karahan de wote wawata latorde der de hitande hikka fayda gasata ko dun wonno ne ko halda kono sen yewi golle wadade de adamu arde de ngandi hande ko benita ko fichier electoral dun ko doggol wotobe ala iden andi suudu fewna indu wote kadi ala e hille hitande fayda de fecci hakunde aba bawuri wona gonga mo hali e de hitande do subungoji wawa latade
on andi si woni goddo ardi ke gouvernement haray yewtereji go no ton imo duwa hebude ka o tipi ka molana ka o so wada yewterene ara ko mi wonno ala place de monsieur Bawuri mi waa no taho ko bennata kon in commission d'évaluation mi evalia ingolleji wadaadi don ha fewndi ka o noma do e o tan hedditido do ha hitande ka halda don ka transition on lannata don hewtude est ce que golle den no wawi marsude parce que ko kambe monsieur Bawuri unome der lebbi jeego ado be arde ka primature wondema e election no wawi organisé do le hiden heddori buri lebbi jeego do e transition on lannude donc jon non si tay woni on evaluation don wadaka kambe be noma matumbe fu biwiude ah be sikka si transition on lannay ka doa lannude don ka halda don haray dum don adday dut parce que kanko monsieur Bawuri tigiri himo andi ila yetti ngulamu haado golle kelduude wadali fi yahugol lannugol o transition joni non si o ari kanko o duwa ka yettude yewtere ko holli ko kanko wadi ha transition on feina ka duwa don
gilande yewtere wadi en yi be yimbe be innetebe force vive dun ko pelle dawro e pelle société civile wonde gine lundide lamu ben be holli be yaada e ne ebore do haray singulamu heddike do ha nyande chapantati e go lewru sappo e dida buru e dernde hitande hikka kambe haray be jaba ngulamu kununkobe ardibe e gine annonde fedde ma golle kala ko faati e subngoji kala ko faati e jam e bamtare ko no yirdo ngowal hali e dernde fedde mum
e don andi dun don fo si tay woni ko be innata kon fondo moddo ko benta kon bonne volonté no wodi haray dun do fo no doa hollude gouvernement leydi lagnendi no doa ettude disposition ji din fo fi evitugol problème di aroyaydi din ko sabu hon dum ti tay woni e lando leydi din tigiri yetti engagement yeso amen enen société civile e opposition e kala acteur de wondo lagine do inni min on si de nyalande do hewti mi feinirtande jour goto joni wonoyi dum don hewti tay ko yo bonnike dum adday ella yo Allah dan e nambara e leydi ni joni non ba haray tan on no lutti haray gouvernement leydi lagnendi no duwa ettude disposition ji din fop fi evitugol dum don
joni non gila Bawuri suba horejo o jagorbe o yewtidi e yimbe société civile o yewtidi kadi e yimbe e dawro o noddi de pelle fof be tumondiri be yewti be halidi be haldi yo kaldal wadu ngam hebugol famondiral e hore non di subngoji yarata dum do wawata adude kawral hakkunde mabbe ara o bonem huldon do wadari
ko be woni invitugo kon jama on yewtide mabbe ko hunde burnde hande kono non ko buri moddude kon ko dum wonude façon structuré wona ko benata kon table de négociation yewte fotte famotire e ande ko lawol hongo yarete do e délé mo transition wadana on hewtude
Mamadou Siré Ndioum mi yetti masanne a jarama
awa on jarama mi weltani kion
on tottama kongo Fatoumata Sissawane
e alkamisa nyande sappo go na yaburu en yewte ko faati e Côte d'Ivoire horebe ben tongi o alhali toragol kanyum en geegu e hore laawi din ngal pellital mabbe ko ngam habure kewal yimbe ben e sera laawi din Abidjan ko honno nyaawerdo ngal pellital horebe Côte d'Ivoire tawsi be waawa e tongude o alhali toragol e hore laawi nelde la miijo mon ko yowiti e tobbere nde ka tongode WhatsApp wunde
Ahmadou Barouba
tedbe ko buri tentude kabruji di yewodo subaka to mali e golleji pelle politique e gomuji dillodi on bangé dartinama ko pelle nga ko pelital ngal horebe lamu fadiongu jetti hanki e biol halfinado kongul gouvernement lamu fadiongu ko yewtereji di galda e nafa kono kadi addande leydi ni chalele e minde e fitinaji woni ko de pelle wadata en kelima colonel abdoulaye mayga jettino kongol gouvernement ngal pelital kono ko be ardibel mali rewani sariya ngal doftaki dosgal leydi ni ni wi Ismail Saho hore jofedde dawro PSDA kongudi makko nana may le kabaruji di togo lundi be jeego mo nanganobe e aljuma faltido joppitama kikide talata chanki be no tumano e anniyade jibude walla wonude rafideje e der leydi togo to liberia senateur en ngoti hanki e kawral sariawol ngam darnude suudu nyaawirdu wargoji wadunodi e der leydi ndi di wargoji ko wadunodi hakkunde hitande ujunere temel jenayi e chapande jeetati e jenayi jaggi hitande ujunere didi tati kul hulino jogano e darnugo ndu suudu kono e biol Alain Werner gardido Civitas Maxima Tiadel fof gala e darno gondudo suudu en kedimo mo e der kabaruji en timinat de jonde kabaruji taskaram fagude bamtaade Afrique jariten hen ko Moussa Oumar Barry teddube on jarama waktuji sappo e tati on nambien yamde sappo e tati kabaruji warta.